wali kala dajeenay tobabar runi oo magan haanin kuri ee ii xanin ka dambu dhamaada oo yar dareera ee degmooyinka dhigaasi meel walba la deersi casharada la bara askarta ee xuquuqda aadanaha ay wali alla wala iyo qambaahan yihiin in la baro iyana xajiyana insha allah tacaala ee geeka wali kan iyo dowlowey tobabarkii muqaadani muddo afarta maalmood ee insha allah tacaala tobabar kale min bilaawo doonaan tobabarkii maantani kirinye dhammaan wali la faray ciidamada wali la faray amar la ksiyay iniyo baran dadka kale iyo qoseeda doonaan liin aragna langeyka cashar kun qaadi soo cashar kun walil ka qaadi walimida ka dhagama oo nin liin aragna xajiyaan insha allah wali kala rajeyna tobabar runi oo magan haanin kuri ee ii xanin ka dambu dhamaada oo yar dareeraan ee degmooyinka dhigaasi meel walba la deersi casharada la bara askarta ee xuquuqda aadanaha ay wali alla wala iyo qambaahan yihiin in la baro iyana xajiyaan insha allah tacaala ee saaxiibka geedi oo hooli musnafis kaalo muhiim ah ku qaaday tobabar xariiryahay isina maxmaya insha allah ee geedka wariga nin geedi gogoway tobabarkii muqaadani muddo afarta maalmood ee insha allahu tacaala tobabar kale min bilaawo doonaan tobabarkii maantani kirinye dhammaan wali la faray ciidamada wali la faray amar la ksiyay iniyo baran dadka kale iyo qoseeda doonaan liin aragna langeyka cashar kun qaadi soo cashar kun walil ka qaadi walimida ka dhagama oo nin liin aragna xajiyaan insha allah